Odo luvuganya government lusekere de government uloksa kama yunga internet inti chongera kubani kana kubana fuya mkalu wa kencha ili lakashia kafuga hevi uwelezi wa kumpeone mpulizi ganya kagwana communications commission okusala kwa internet yokutandi kanesa kuminabiliza kaungezi kegure roo mpulizi ganya okwene mkulujima gatabanto yugana tebichari yu akuduluganya government mpala menjoro sonyi langa yungwezo wachimina chene yupi agama antibiyo nababi subida na ye chongede kwenye kiza uwaka waludenga wabana Uganda elashi genda kubo ngele wagizi herichi mna cheni yupi makalulu akabu na hagendo kubawa encha
Facebook baadhi yao imiaka katetano juwe ni iti viva kuata kubunago ne hawaina zibizisi za mwenga mzi mkulu za mtambulizo kwa ku interneti mwumu manyi katine kuluno business imbitirifu ezi imiride wakino kufiro sete banji ni government chiviju kwa atako yika stakeola teyagala ni inachi yagala kuhisa hao kukufasika zao mwene meta ambuza vino vyeli mkola na chi wana Uganda wana avone nje unyano kuje unyano government kati omuntu kutu lukunyiza wawocho kuku vetia gasi abantu wakina maluwa lio teledagala engudofu avuka tibaina milimu kati neka internet kebaba deba kuzisanga kaba ya manu kaba njako nosu vilanti wanakuwa kalulu
Mungeri yemu era senyonyi agama anti edagala basigazza limuli abana Uganda kulonda mu bungi encha babuluwewe babira akalulu kaabwe bajjako government kyayogedde kunge bafukamiza buli kaseera
Ekyo mukisa mulungi nti message yaffe etuse mu bana Uganda buli muna Uganda omulonzi takatuka kasanti message yaffe mutuseeko abaze kuzibalizi abadde bayitirivu abadde bagoberera amawulire nabonga gye bali ababadde ku mitimbagano abayitirivu ennyo so buli muna Uganda message mutuseeko era nga bwetuze tubagamba nti yesu bano bakozi babikolobero nga baze bakola internet bajje jijjako naye situkiire tukeere olunaku olw'enkya ronde mu bungi omaliza okulonda police station gifulu mega wetuze tugamba mita makumi abiri ekyo kiri muteeka ebisi bigambo byaffe kiri muteeka tokola fujjo kyasibeera ogwo ogoberera ekigenda maaso olumala okulangirira kitandika okujaguza tune
jolusenyunya akwira abanya gavumenti mu paalamenti ebitongole ebirondoola eddembe ly'omuntu bivumiridde ekya gavumenti okusalako amayengo ga intaneeti ng'ebula olumu olw'okwokulonda kubeerewo Dr. Livingston Sewanya na akwile chitemuli ki Foundation of Human Rights Initiative wagama anti ngovude kumilimwe jebifune jisanyalade wali wone bibuzo nkumwe vya zeda mitima jaba na Uganda obanga akalulu kencha kanaba mwe kirunge kya mazima obwerufu wadobwe nkanya
naye okubajjako empuliziganya eyo ekosa kinene nnyo si empuliziganya yokka naye n'enkolagana y'abantu ate ne business kubanga empuliziganya eyo ekozesebwa mu business ekozesebwa mu bulamu obwa bulijjo n'olwekyo kya nnaku naye mu kiseera ekyokulonda bwebeggiddwako ereetawo okubuusabuusa kunene okulonda oba ddala ddala bunaabaako amazima n'abwenkanya kubanga wabaawo ebibuuzo bingi kigendererwa kiki kugaana abantu kuwuliziganya waliwo ekigendererwa ekisingaawo n'olwekyo ereeta okubuusabuusa oba obwenkanya n'amazima gabaawo n'olwekyo tukubiriza gavumenti kyandibadde kirungi bezibwako mangu ddala